bantwa bafya shibenu kavalanda bena ulomfwa kwambula nomba nengana landa nokufwa jiyo kashilelo njebe mikweso dalusyanya Mweva na vani, wele netu wikishanye
Shibeni, lelo jishibe
Amafya shika valanda, wenda mula womfwila
Nomba
indenga nalanda
Nishita
mungu mfwila Kanshipi
Nishina lufyanya
Nalufyanya kulimwe
Kulimwe mwevana vandi
Lelo
Shinineni Lelo jishive Abafya
shunga balanda
Pena
Kavalanda mulomfwa
Nombani
Nenga nalanda
Nishitamu
Aweta mufwa
Ushefi
Kanshifi shina lufyanya
Kulini
Kanshifi shina milufyanya Ololo
Lelo Jishive
Advent music